waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
austreeliya dhay waxaa looga dan lahaa inay noqoto maalin midaysa dalka, laakiin qaar badan oo ka tirsan bulshada dalka loogu yimid waxay u tahay maalin murugo iyo calool xumo ah oo ay dibad baxaan. Tiro golayaal deegaan oo dalka oo dhan ah ayaa hadda bilaabay inay joojiyaan dabaaldegyada la dhigi lahaa maalintan, iyadoo dareenka shacabka dadka dalkan loogu yimid lagu qancinayo. Laba gola deegaano oo Melbourne ku yaal oo kala ah Darebin iyo Yara ayaa u codeeyay inay joojiyaan dabaaldegyada ay qaban jireen Janaayo 26-deeda. Golaha deegaanka Hobart City ayaa isna sheegay inay ka fakarayaan tallaabo taa lamida, halka Fremantle Council oo West Australia ku taalo ay haddaba sheegeen inay hakinayaan dabaaldegyadaasi. La guddoomiyaha Kongareeska qaran ee dadka waddankan ugu soo horreeyay Rod Little ayaa sheegay in isaga iyo Kongareeska intiisa kaleba ay aad u jeclaysteen waxa golayaashan deegaanku ay sameeyeen.
Congress has commended those councils, the Fremantle City Council and others, and I think it's brave of those councils.
Kongareesku wuu ammaanay golayaashaas deegaan, Fremantle City Council iyo kuwa kaleba. Waxay ila tahay inay geesinimo tahay in golayaashaas deegaan inay dhiirro geliyaan oo kiciyaan wada hadal aan u baahannahay inaannu wada yeelanno, sababtoo ah waxaan nahay bulsho fikradaheedu wax iska bedelayaan. Magaalada Melbourne, Robi Thorpe oo waqti dheer u doodi jiray arrimaha dadka waddankan loogu yimid ayaa sheegay in maalintan oo la beddelo aysan xalinayn xiisadda, laakiin buu yiri in Australia Day 26-da Janaayo aysan ahayn mid habboon.
It's offensive and insulting and denies us our humanity, our human rights, our dignity.
Waa gef, waana cay, waxayna noo diidaysaa bini-aadannimadeenna iyo xuquuqul bini-aadannimada iyo weliba sharafteenna. Waxaanu u soo joognay waddankeennii oo la burburiyey waqti gaaban gudihiis, laakiin waxaa jira kuwa qabo aragtiyo kuwaas ka duwan. Gordon Walkman waa madaxii hore ee qabiilka aboriginaalkee Darug la yiraahdo oo deggan galbeedka Sydney. Wuxuu leeyahay beddelidda maalinta loo dabaaldegayo Australia Day waddanka way sii kala qaybinaysaa oo keliya.
Push the change Australia Day, it is pushing a wedge between white and the indigenous, the aborigines of this country. That's all it is.
U ololeynta beddelka Australia Day waxay sii kala dilaysaa dadka cadaanka iyo aboriginalka dalka loogu yimid, intaa unbay soo kordhinaysaa ee wax kale ma keenayso. Wuxuu intaa ku daray in doodu ay tahay mid aan waxba ka jirin, loona baahan yahay in bulshadu hore uga socoto.
I mean, the past is the past. Nobody can go back and change it. But we can change what's coming, and that's what we should be focusing on. Not a day.
Waxaan ula jeedaa wixii dhacay waa dhaceen, cidna dib intay ugu noqoto waxba kama beddeli karto, laakiin waxaan wax ka qaban karnaa waxa soo socda. Waana taas waxa loo baahan yahay inaannu diiradda saarno, ee ma aha inaan waqtiga ku lumino beddelidda maalin. Iyadoo ka jawaabaysa tallaabooyinka lagu beddelayo maalinta loo dabaaldega Australia Day, dowladda federaalka ayaa labada gola deegaan ka xayuubisay awooddii ay u lahaayeen inay qabtaan xafladaha dadka lagu guddoonsiiyo dhalashada ee caadiyan la qabto 26-da Janaayo.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.